We shall work very closely with you ili tatue zile shida ambazo zitakuepo hapa na pale.
When Talo was here, mambo ya disclosure of information haikuwa nafanyika. It was only Talo who knew what they want to do and what they are doing. Hakuna mtu mwingine hata serikali haikuwa anajua. So we need Gulf to disclose all the information they have about this oil.
Nataka nitoe hakikisho ya kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu hii mafuta imekuwa imetoka na inaelekea Mombasa, ili wananchi wa Turkana na wananchi wa Kenya kwa jumla waone faida yake.